Yeah. It's your boy TK the Jr. 180 degrees.
Rasper beats. Do I got the plan in the car? Nigga, I'm killing this. Today, get to a block or bottle, do I can chaka? Do I got some tata, tabake zaka? Saka, hila kai, get sign, I get where the nama. Do I got the plan in the car? Nigga, I'm killing this. Today, get to a block or bottle, do I can chaka? Do I got some tata, tabake zaka? Saka, hila kai, get sign, I get where the nama. Do I got kicken, I get repe on check? Kishake, piana, and I get spoiler. It's in black, it's in can. Kizoma vese kitsena mo staging ke lentshetse makwete o batla khoto ma go thula o le mofo o batla nkome na tengo sena nyogo khome na te wena tla ka tsa mabane wa o sa chili tsogo yo go thola biri o ntse sdile khome na te ga ke claimi motsoko ke tsaka ka itse ga le blame I'm on a game ke batla go tsaka gate ga le banja tla no yana batla swaka dilane tsaka di batlodisa di trata ware wa sia TK Junior o Defa, mutsoko rapper, LD tase matata. I'm on this beat, my nigga ke wa dinama. Ware wa ntiga mfethu ke mona fela. Those friends ba pretenda. O ka ba show yang ba thula ba go sepa. Ha o tlhaga, ka bone ke re betumela. Love them ba trust no one mamela. But I'm cool for this shit. Sunny so focus ya ka fantuka. Ke tshono ka frostana e ke freestyle le fo ke yo bontsha spoko ha ke pitsi ke tshipi mara tswaka e ba ke mona fela out yaka dilane tsaka di batho ba ditlhogo o cheke sentle tlwana ga ke je di flop ke kwano fonele ke gotla di se formo vele ke skoko ga ke batletse jomo team on energy ke tsena ka bokgopo Ke tsena ka boboso, bangwe ba itlhobogile ba ipotsa why TK a fokofile ba nletile ntse ba nshepile never ke tlogele gepe gona ka mapela ke tabogile ke lapile ba zoomile bekha ba tile ba dipala ke besitse shebano yana happiness e mfahlile ga go sempole motswa ka do trouble wa bona ke ka ke thuntsa le ditlapore dilane tsaka ka di commandela ba ba kitseng TK we better bendela ka namelela bomb prepper ka phasela T4K I got time for shit get my lyrics ke letlatsa le ka base bomb prepper le kai ha ke na thakala utlwa ke mona fela TK Junior my bra bana palela ba re ke tshela thupa nkana ka tlaso ke kgona le go ba ruta ke ba loader ke ba ruta le go botsa he ka le botsa dilane tsa ka di a bua ke batla mula ha se go re ka dlala fa shepana ke tlo wetsa fela my bra It's TK the Junior.